Wachisomo chake, ndi mpamvu zake, ndi chifundo chake, andi dalisa. Wachisomo chake, ndi mpamvu zake, ndi chifundo chake, andi dalisa.
Downloaded from mylovesandmusic.com.
Mikalidwe ngamai. Odinchi ani mukudana yonkawa mulungu sakaikika madalisa tu sisiwanga kodinchi ani mukudana yonkawa mulungu sakaikika kayanga nkope numai. So na mumatilimbisa ndichikulupirira chani chosafukera ona ni nkope yanga mai ili ndinkanizo siyana siyana koma mwachisomo chache atidalisa mwachisomo chake mwachifundo chake mpambu zake atidalisa wachisomo chake mpambu zake ichifundo chake atidalisa
alubwela
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 oh. Madaliso atu
alubwela
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 madaliso atu mikalidwe yanga mai kodi nchiani mukudana yonkawa mulungu sakaikika madaliso atu sisi wanga yeah. Godi nchiani mukudana yonkawa mulungu sakaikika kayanga na nkope yanumai so na mumatilimbisa ichikulupirira chanu chosafukera madaliso atu sisi wanga yeah. So na kuyambira lero osadana yonkawa mulungu sakaikika mwachisomo chake mwachifundo chake ndi mpamvu zake atidalisa mwachisomo chake ndi mpamvu zake ichifundo chake atidalisa
alubwela
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 oh. Madaliso atu
alubwela
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 madaliso atu pembelo latu chikulupiriro chatu kuzipeleka kwatu atidalisa pendelo latu chikulupiriro chatu kuzipeleka kwatu atidalisa nkayangana nkopesa vana vanga vang'ono vakaere ndiona achitamanta akudana nenkawa koma mulungu sakaikika mwachisomo chake mwachifundo chake ndi mpamvu zake atidalisa mwachisomo chake ndi mpamvu zake ndi chifundo chake atidalisa.